ngathini wena bunjungi kuthandi wena ungenza ngingazazi phela amazwi unqamukuli asekela abangani babi ngoba bazohlukanisa mina ngithandi ngizokwenza umngami
angenamali iyaqina ngikushadi uyaphisisibango sami ubangala kambokazi ngimashaya sonke phelele ngishaya sonke phelele angenamali kodwa mina ngithandile
angenamali
anginalutho esandleni
kodwa ngiyavula
ngizomthatha
lamda
ngizomenza umngami ndlovuka
mina ngiyavula
olokumlobola
angenamali
anginalutho esandleni mama
kodwa ngiyavula
mama
Sometimes
I'm in love, sometimes I'm in love.